Bobo to your face, I know to tell him singing. Uzungala fitemba. Bobo to your phone, I know to pass his calling. Paumoya, paumoya. Paumoya, paumoya. Uzungala fitemba. Bobo yafunda lutho ukupasa esikoleni. Uzungalahli themba. Bobo uyafeza lutho ukuthola umsebenzi. Awufakumoya, fakumoya. Awufakumoya, fakumoya. Awufakumoya, fakumoya.
Oh, yeah.
Oh, yeah.
Oh, yeah.
Oh, yeah.
Oh, yeah.